rwose nyagasani, negereye umusaraba wawe kugira ngo amaraso yawe anyoze ibyo bintu, iryo sengesho mu by'ukuri ni kagame wari ukwiye kuri sengesho. Ndetse n'abo mu bihugu dutuyemo ni nako tuhana imbibi, bityo rero akareka kumena amaraso, amaraso y'umukiza akamukura mu nzira imuganisha habi, ndetse inaganisha habi abanyarwanda benshi tutibagiwe abo yatikije. Radisha ku ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC, turi kuwa gatatu tariki ya 16 Kanama mwaka 2017, tukaba dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 6 isaza Washington DC, saa 3:00 n'iminota 6 isaza ya Kigali, Bruxelles na Paris na Lausanne, tukaba dufite saa 2:00 n'iminota 6 nanone isaza ya London, saa 4:00 n'iminota 6 isaza ya Helsinki muri Finland. Ikiganiro twabateguriye uno munsi mu by'ukuri kiragaruka kungirwa amatora yabaye ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 kuturimo umwaka 2017, ariko nkuko twari twarasezeranije twari twavuze ko ibi cyari ikibazo gikomeye cyane biya Kagame yakoze byo guhindura itegeko nshinga kugira ngo abashe gutegeka u Rwanda kugeza ashiriye mu mwuka. Nishyano kuri we n'inishyano, ariko cyane cyane ku Banyarwanda niwo tubaba, yewe uwiyishe ngo ntaririrwa. Icyo kibazo rero twavuze ko tuzakigarukaho tumaze iminsi tukiganiraho, ariko kubera ibibazo bya tekinike byadutengushye ntabwo twashoboye gukomeza ibiganiro nk'uko twari twabibasezeranije. Uno munsi rero turi burebe ukuntu itora risize Kagame yambaye ubusa. Nyuma y'ingirwamatora mbyibutse iyo kuri iyo tariki ya 4, tukabureba ukuntu mu by'ukuri yishyize mu bwigunge, ni ibintu bigenda bigaragara, nubwo bitahoza neza amarira abanyarwanda bababaye cyane n'ababimbere mu gihugu cyangwa bari mu buhunzi, nubwo ibyo byose bitabasha kubahoza amarira yabo yose, ariko ikigaragara aragenda Kagame aragenda ajya mu bwigunge, nk'ibihugu by'ibihanganye byajyaga bimuha impundu bikomeje kwicecekera. Nabyo ni ikintu yego kidahagije, ariko kigaragaza aho ibihe bigeze. Icyo ni ikimenyetso abakurikirana hafi bazi ko rwose Kagame ari mu bihe bitamworohe, kandi na ubwe arabyivugira kuko nk'ejo bundi nk'uko tuza kubibona yikomye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bisa n'ibya ne wa mugani baca nyine ngo nka yambwa sintukanye, niko bimeze, ni umugani ngo nka yambwa iruma akaboko kayigaburira. Mwibuka ko Kagame aherutse nyine kwihandagaza ati ntabwo ibyo tugomba gukora tugomba kubibwirizwa na Obama cyangwa na Trump, aho yavugaga nyine bashiruje bamushyizeho muri Amerika. Ibyo rero ntabwo dushobora gukomeza guceceka, n'ibyo bihugu wenda nibishaka kurekera iyo ngiyo twe ntabwo twiteguye guhebera urwaje. Tugomba gukomeza kumuhindura nyine nk'umubisha wese cyangwa se igisimba kibi cyane. Ngo impyisi iyo utayiteye icumu ukayihinduru, ntabwo ushobora kuyitesha intama, ugomba kuyivugiriza induru, bityo kabone nubwo ari impyisi ifite imikaka n'ibiki byose zino kwiruka, iyo uyihaye induru y'abantu babaye benshi bakayihinduru igeze aho ngaho igasiga intama wenda yari igiye gushimuta aho ngaho igaha intama amahoro. Kagame yariho yitegura kurahira ku itariki ya 18 z'ukwa 8 umwaka 2017, ni ukuvuga ejo bundi umusiba ejo, ngo ari nako ambasaderi we birirwa binginga ibihugu babamo, basaba ko byakoreza intumwa mu muhango wo kumwimika. kwifata mu bintu bikomeye nk'ibi nabyo bihamya ya myifatire y'amahanga yo gutererana abanyarwanda, kuko ntabwo icyo dusaba amahanga ari ukwifata cyangwa se kwifata gusa cyangwa se kohereza amatangazo nk'ariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, amatangazo yirinda kuvuga izina rya Kagame akavuga ati banyarwanda, agasa nk'avuga ngo banyarwanda mwihangane. Ayo matangazo yego ni meza cyane, nuko kwifatana nabyo ni byiza, ariko ntibihagije nkuko tuzakomeza kubyumvisha iya Amerika, Ubwongereza n'amahanga. Hari abagiye batwandikira batubaza impamvu abanyagitugu bakoresha amatora ya nyirarureshwa kandi bazi ibizayavamo. Ibyo nabyo turaza kugira icyo tubivugaho muri kino kiganiro mwagiteguriwe nange. Kino kiganiro mwagiteguriwe nange Joseph Ngarambe, nkaba nkuko mubizi babakunze gukora kino radio yacu, ndo mukuru wa radio Shakwe, nkaba nashinzwe itangazamakuru n'itumanaho. Abatumirwa muri kino kiganiro, niba ibibazo bya technique bitongeye kudutenguha, ni bwana Sixpere Musanga Mfura, umunyamabanga mukuru w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Bwana Nkiko Nsengimana, ndagushimiye cyane, uriho nayo nyumva rwose, ndagushimiye cyane. Reka mbanze mvuge ko turi kumwe na bwana Jonathan Musonera, ukungirije nk'umunyamabanga, uri umunyamabanga mukuru w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Hari n'undi mutumirwa Jonathan Musonera ukungirije kuri uwo mwanya w'umunyamabanga bukuru. Jonathan, waba uhari? Ubanza Jonathan afite ikibazo. Hari na Dr. Nkiko Nsengimana, umwe mu bagize inama nkuru y'ishyaka, akaba anashinzwe ingamba, igenamigambi n'itegeko nshinga. Bityo rero muvandimwe Sixbert Musangamfura, wowe ndumva uriho uvuga ijwi ryawe naryumvise, nagira ngo ufate ijambo usuhuze, kandi naragushimiye kuko ni wowe mu by'ukuri uyoboye na studio muri aka kanya. Nagira ngo rero ufate ijambo usuhuze abariho batwumva, mu gihe tugitegereje ko Jonathan Musonera na Nkiko Sengimana nabo batugeraho.
Murakoze Bwana Joseph Ngarambe, murakoze cyane kuri iki kiganiro, kuko abakunzi ba radio Ishakwe bari bamaze iminsi bafite inyota. Mwabisobanuye ko haba ibibazo bya tekiniki, ibibazo bihoraho, kandi abantu bagomba guhora bazirikana ko turakorera mu buhungiro, turi hanze y'igihugu cyacu, ni nayo mpamvu ndetse tunakura mu ruge kugira ngo tuzagitahemo twemye. Niyo mpamvu dukora ibishoboka byose kugira ngo tuzashobore gutaha mu gihugu cyacu amahoro, kandi tukibanemo n'abandi banyarwanda bose amahoro. Ubwo rero ari umwanya wo gusuhuza abatwumva, basuhuza abanyarwandakazi n'abanyarwanda bose, ndasuhuza ndetse n'abanyamahanga bumva ururimi rwacu, ndasuhuza ndetse n'abandi bashobora kuba bakurikira ibiganiro byacu niyo baba babanje kubisemuza, nabo ndabasuhuza. Bwana Joseph Ngarambe, rero ndagira ngo ushimire kuri iki kiganiro cyiza, kuko turikumwe muri uyu mugoroba, ndumva nzakungana mu kiganiro. Urakoze.
Ndagushimiye cyane muvandimwe Sixbert Musangamfura, nibutse ko ari we munyamabanga mukuru w'ishyaka Ishakwe. Hari n'ukungirije nawe uri mu batumirwa, niba noneho yaba yabonetse Jonathan Musonera wafata ijambo nyuma, cyangwa se niba ubonetse mbere ari Dr. Nkiko Nsengimana, uri mu nama nkuru y'Ishakwe ndetse akaba ashinzwe n'igenamigambi n'ibyerekeranye n'itegeko nshinga, nagira ngo umwe muri bo ushoboye kuboneka abe nawe yafata ijambo, tube twakumva niba ibyumubiri bikora neza.
Nabonye bagomba kuba bagize ibibazo bya tekiniki, ndumva twakomeza ikiganiro, hanyuma baza kuboneka bakadusanga ku kiganiro.
Urakoze cyane muvandimwe Sixbert, ubu nibaza kuboneka turaza gutangira ikiganiro. Kagame amaze iminsi yidoga, ngo ntavugirwamo, ngo abantu ngo ba ndabona bariho bampamagara kuri Skype, kandi uretse gato ndebe Jonathan, ntabwo ari jye ufite studio muri aka kanya, ndatekereza yuko udashobora kunyura hano
ntacyo
uyu
ndumva
munsi ariko.
mwamwakira tukaganira nta kibazo.
Sinzi niba byatungana kuko ntari muri studio, ntabwo ndi muri studio. Jonathan, reka ndebe ubundi buryo wenda nakoresha, sinzi niba biri budutunganire. Jonathan, uranyumva?
Ndakumva neza bwana.
Yego yego. Reka mbaze
niba neza.
Okay Jonathan, none wasuhuza bari watwumva Jonathan.
Murakoze kumva ijambo muvandimwe Joseph na Sikberi. Yewe nabakurikiranaga ariko mwe ntimunyumve ibibazo nyine mfite nk'uko wasobanuye, ariko reka mbashimire ko wenda dushobora gukoresha izindi nzira zishoboka tukabasha kujya muri studio kugira ngo tuganirire abakunzi bacu bamaze igihe bategereje ibiganiro byacu. Nkaba rero bavandimwe mbasuhuze kandi mbashimira ubwitange muhorana, abasuhuza abakunzi bacu badukurikira, basuhuje abantu bose bakunda ibitekerezo byacu tanga. Aba rero mbarazi kugira ngo muze dufatanye muri iyi nzira muri iki kiganiro, kandi amahoro n'imigisha y'Imana bibane nawe.
Nawe bibane nawe Jonathan, kandi ndagushimiye. Nagira ngo mbaze, uramwumva neza Sixbe?
Ndamwumva neza rwose, ndamwumva neza muri radio ishaka.
Byiza cyane, ubwo ngo turakomeza duhengekereze dukoresha ubwo buryo. Mukanya navuze nti sinke Kagame aherutse kwihandagaza, nkuko twateruye kino kiganiro twavuze yuko mu by'ukuri harimo abamwamaganye ku buryo wenda buziguye, ariko harimo n'abantu mu by'ukuri bamwihuriye, ariko tukavuga ko twebwe bitaduhagije kuko impyisi ntabwo, nkuko twatanze urwo rugero, ntabwo impyisi ugomba kuvuga gusa ngo urakoma karere, ugomba no kuyihashyuka ndetse ukayimenesha ikajya aho igomba kujya. Mu by'ukuri impyisi nyina impyisi ariko ikava mu bantu ikava no mu ntama, bityo rero twebwe ntabwo tuzavuga ngo nuko gusa uri mu bwi ari mu baritangiye kumushyira mu bwigunge, kandi wende ejo bazagezaho bagakomeza kumuha imfashanyo, cyane cyane kumufasha uko bamufasha kutumirira nabi kuyimira nabi abanyarwanda. Mu by'ukuri nibyo tugomba gukomeza kwamagana. Biriya rero yavuze ngo ntakene ni article, niko imeze na article yasohotse ku itariki ya 14, ni ukuvuga umusibe rwose ejo bundi article yasohotse ejo bundi kuwa mbere. Article yanditswe n'ikinyamakuru Igihe igira iti sinkeneye kwemeza Obama Trump cyangwa undi w'i Burayi, bivuze iki kuri jye? Ubu ni Perezida Kagame rwose, nsomye inyito yayo kwiri, ntacyo mpinduyeho, ngo bivuze iki kuri jye? Reka dusome gatoya kugira ngo tubashe kwiganiraho. Perezida Kagame yavuze kuri politiki ikwiye kuranga u Rwanda muri rusange, ashimangira ko adakeneye kwemeza Barack Obama, Donald Trump n'abandi bo mu bihugu bikomeye byo ku mugabane w'i Burayi no mu burengerazuba bw'isi, ko agomba kugendera ku ntekerezo n'imibereho yabo ngo ashimangire ihame rya demokarasi. Ibihugu by'amahanga bivuga ko perezida rwose, ndiho ndabisoma ibintu uko biri, ntacyo ndiho ntabwo ari commentaire, ndiho ndasoma article. Ibihugu by'amahanga bivuga ko Perezida Kagame yagize uruhare mu guhindura itegeko nshinga agamije kuguma ku butegetsi gusa. Ibi babitangaza birengagiza ko ihindurwa ry'itegeko nshinga ari ubusabe bw'Abanyarwanda bifuje ko yongera kubayobora muri manda y'imyaka 7. Ndumva article umuntu yabayihereye aho ngaho, urumva ko nyine igenda bavuga bavuga nyine ayo maganya ubwigunye, nkuko twatiriye ikiganiro urumva ko bari bamubwiye bati wahinduye itegeko nshinga mu by'ukuri kugira ngo uzagumeho ubuziraherezo. Nagira ngo rero muvandimwe Musanga Mfura Sixbert wafata ijambo, noneho tuganire turebe iby'ayo maganya ye n'uko kwishongora. Kwishongora mu by'ukuri nibutsa yuko ari amaco ari amaco y'umunyagitugu ku yihenura mu by'ukuri kandi ari umwambari wa matsi bihugu, kuko uko mu nkuko umu nkuko perezida wa w'ishyaka eshakwe perezida w'ishyaka ryacu eshakwe aherutse kubivuga mu nyandiko yagiye asohora, yaravuze ati Kagame yizihiwe mu mwanya yasimbuyeho mu butu umwanya wo gusahura akarere ni igihugu cye n'akarere cyane cyane Repubulika iharanira demokarasi ya Congo, bati Abanyamerika n'Abongereza baramwimitse ngo asimbure mu butu, kandi nawe yizihiwe muri uwo mwanya wo kuba umwambari w'igihugu bya masi bihugu. Aha rero nkaba nibutsa yuko ayo maco y'umunyagitugu Kagame mu by'ukuri atari wa mbere tuyabonyeho, twayabonye kuri Mobutu Sese Seko wari warashyizweho n'abashakaga nyine gukomeza kunyunyuza imitsi y'abantu bo muri kariya karere mu rupfu no mu bukene, bamaze kwicara umumba abo nibo bamwishe ngira ngo muribuka Ababiligi n'Abanyamerika barafatanyije n'abandi bica Lumumba utarashakaga kuvugirwamo, utarashakaga ku gihugu cye kiba isayo ikomeza gusahurwa, bityo rero bahashyira Mobutu nyine w'igikoresho cyabo kugeza igihe bamuhagiye, noneho bakamusimbuza ibindi bikoresho harimo birimo birwaniye imyanya. Kagame akaba arwanira umwanya wa mbere wo kuba igikoresho mu by'ukuri, ko ni igikoresho cy'abamatsi bihugu. Nagira ngo rero icyo kintu cyo kwitotomba nacyo kitatubeshya kitaba cyabeshya Abanyarwanda n'abandi, tugira icyo tukiganiraho. Nagira ngo ufate ijambo muvandimwe 6B.
Murakoze cyane Bwana Ngarambe. Ndagira ngo nsuhuze kandi Bwana Yonatani Musonera muri iki kiganiro, nsuhuze n'abandi bariho bakurikira kino kiganiro. Ariya magambo ya Perezida Paul Kagame aragaragaza ko mu by'ukuri ari mu bwigunge, ko afite agahinda, ko afite ikibazo gikomeye, kuko kugira ngo yishongore avuga ati aba naba sibo bampubwiza, sibo bambwira icyo ngomba gukora, sibo bantunze cyangwa se nanabaho ntanabafite, kuba avuga ayo magambo ni ukuvuga ko mu by'ukuri aba afite icyo asubiza, hari ikibazo aba asubiza, aba yabajijwe aba atabuze. Rero twumvise ni agapande kamwe k'ibyabaye, kuko ntabwo yajya gusubiza abantu ntacyo bamubajije, ahubwo bikaba byumvikanisha ko bariya bantu nk'uko yabavuze koko bagomba kuba bafite uburyo bamugayemo, noneho bamara kumugaya akaza kwimigurira hariya yimiguriye nyine avuga ati ntabwo ari bo bantu bika, ntabwo ari bo bagomba gutegeka ku gihugu cyane kigomba kumera. Nyamara biriya ku bantu bakurikira politiki y'ibihugu bikennye, cyane cyane politiki y'ibihugu bya Afurika, bazi ko imvugo nk'iriya cyane cyane ku gihugu nk'u Rwanda niho gukina, nk'imvugo y'itambambuga, dore ko igihugu cyacu gitunzwe n'ibihugu by'amahanga. Ibyo bihugu ni byo byashyigikiye ubutegetsi bwa Kagame, bitanga inkunga itubutse, ndetse iyo nkunga ikaba ari nayo yatumye akora biriya bitangaza, ahora yerekana ko yagezeho. Ibyo bitangaza bikaba byaravuye muri izo nkunga zavuye muri abo ngabo ariho asa n'urunyenga. Ariko rero ni biriya mpamvu ku mugaragaro aravuga ati abo ngabo ntabwo aribo bambwira ibyo ngomba gukora. Ku rundi ruhande intumwa ze zigacicikana hirya no hino, bitinyaboneka muzakora uko mushoboye, niyo mwebwe mutaboneka ariko mugira abantu mubohereza, bigaragara yuko tukiri kumwe nyine mu rubuga mpuzamahanga. Biragaragara rero ko ariho aragana mu bwigunge, ariho aragana mu mfuruka, kandi imfuruka niyo wayihisemo, kubera yuko ntabwo waje gutegeka ubuziraherezo muri buriya buryo ngo inama zose uhawe uzijugunye uzigire ubusa, nawe wibwire ko ibintu bizakomeza nk'uko byari bisanzwe. Nibyo bavuga nyine ngo y'agashungu gashize wahekwaga arigenza. Kagame rero buriya agiye kwigenza, nakenyere agiye kwigenza kandi urugendo rureruye cyane. Baramubwiye bati kuvugurura itegeko nshinga kugira ngo uyine ubuziraherezo ntabwo ari byo, aranga arabikora, ndetse aravuga ati n'abanyarwanda babisabye. Iyo mvugo ndumva bakurikiranye nk'ibyo abanyagitugu benshi barimo bayigeze barimo bikorokasa barimo barimo n'abanitirire ndetse n'abamusorini n'abandi bose b'abanyagitugu kabuhariwe n'abastarine abo bose bavuga ko ibyo bakora ari ibyo abaturage babasabye nk'ukurikira nk'ibyo mu gihugu cya Koreya ya ruguru ba kimeso nabo bavuga bati nuriya wa mukimini kimwe John Eyre cyangwa se Kim Jong Un abo bose baravuga bati abaturage nibo basabye ko nibo basabye ko mbategeka kandi mbategeka nkurikije ubushake bwabo ubusabe bwabo na Kagame rero ni imvugo ariho kandi birumvikana ko n'ubundi abanyagitugu bose baba bafite icyo bapfana gikomeye cyane 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 icyo kugundira ubutegetsi no kuvuga ko abaturage ibyo bakora aribo babibatuye biriya rero iriya mfuruka ubwo amaze kuyigeramo ageze hahandi abanyagitugu benshi bagera noneho ya mfuruka ikagenda irushaho kugenda ibegera ibegera ikobana noneho koko umunyagitugu asigara mu bwigunge nyabwo bityo n'abantu bashaka ko ibintu bihinduka mu gihugu bikanoroha kugira ngo ubone amaboko yo kugira ngo nk'uko banahindura ibintu iriya mvugo rero niho ugutakamba no gutanga abagabo kubera ko hari ibyo avuga ku mugaragaro ariko ku rundi ruhande akanyonyomba akanyaboneka nyaboneka ariko rero uko biri kose ntabwo ari amahanga niyo yakwemera akavuga ati niyo bava kwizima kuko n'ubundi tubazi kenshi bavuga bati nta kigenda ku buryo bwa nyirarureshwa ariko bagakomeza bagakorana n'abanyagitugu si mu Rwanda gusa hari n'ahandi bagiye babikora kimwe n'uko kandi mu Rwanda amateka yacu ya vuba agaragaza ko abanyamahanga nta migisha twabakwiyeho iteka abanyamahanga iyo twabizeraga babahanga amaso badutabaga mu nama kina nahereye nk'uko urugero rumwe rwa jenoside yakorewe abatutsi icyo gihe abanyamahanga bari mu Rwanda ingabo mpuzamahanga zari zihari ntawamenye aho zanyuze zaranyenyumva zibigendera abantu batira gushyira izo ngabo zagiye noneho imvura ihise ziragaruka tuje kubafasha kwiyondora abanyamahanga rero nta mahirwe twabakuyeho n'ubu nta nayo tuzabakuraho kuko n'ibibazo byose nk'uko umuyobozi w'iki kiganiro wabivuze n'ibibazo byose kuba badashyigikiye ko Kagame ategeka ubuziraherezo bakicecekera yego hari amajwi makeya yigeze kumvikana mu gihe cyashize ubungubu bararukiye bararumira biriya nabyo ubwabyo ni ibyo kugawa kuko nk'uko wabivuze impyisi niba utayitera icumu ukayiha induru uyitesha intambwe birumvikana rero ko ayo mahanga akomeje kwicecekera kandi abona igihugu cyacu kigana ahantu hakomeye ayo mahanga yongeye kudutaba mu nama ariko kandi icya kizere bombi kiraza amatsinde natwe n'uduhanga amaso abanyamahanga abari ishyanga n'abari mu gihugu ku ngoyi bazahora ku ngoyi ni ngombwa ko twishakamo imbaraga zituma igitugu tukigambuza mu bihugu byinshi abaturage bari ku ngoyi nk'iriya hari ukuntu bagiye bishyira hamwe bagenda bashyira hamwe imbaraga zabo zaba iz'ibitekerezo cyangwa n'iz'ibikorwa by'amahoro ariko bigamije guhindura ibintu abaturage bahinduye byinshi cyane mu bihugu byabo maze ubutegetsi bushyira mu maboko yabo aho kugira ngo ubutegetsi bugirwe n'umuntu umwe w'umunyagitugu natwe rero nk'abanyarwanda ikigaragara ni uko aho ibintu bigeze kuvuga ngo turarebe icyo amahanga akora dutegereje icyo amahanga azavuga amahanga ashobora kugira ubwo yenda yigira hirya agasa naho nabita nko kwikurusha gusa ati ibintu tubyemera ariko bwacyo gahoro gahoro ukabona bagenda bakiguruka bagaruka kubera iki icyo babanira n'igihugu cyacu ntabwo ari uko perezida Paul Kagame ari umuntu w'igitangaza kuri bo icyo babanira n'igihugu cyacu muri iki gihe ni inyungu zabo bishakiye inyungu zakomeza baziharanire ntabwo bazazireka niba hari umunyagitugu bazareba ukuntu wa munyagitugu bakorana nawe kugira ngo bagere ku nyungu zabo kuko inyungu z'abaturage inyungu z'abanyarwanda abanyarwanda ubwacu zireba nidutegereza ko abanyamahanga bazazitubera ntabwo bizashoboka numva ejo bundi ni ikiganiro cyakozwe n'umunyagitugu wo muri Repubulika ya Santa Afurika mu myaka nka mirongo ingahe ishize, avuga ati nubwo igihugu cyacu cyabonye ubwigenge turacyakoronijwe. Avuga ati hano Abafaransa n'Abasuwisi baraza bakipakira za iraniyomu, ubwo ni umutungo karemano w'icyo gihugu. Indege zabo ziraza zigapakira zikitahira. Bavuze ko ari byiza kugenda tutabyivangamo, ubyivanzemo nawe bamwirukana ku butegetsi ntacyo ashobora gukora. We yabivugaga nyine asa n'uwitotomba, asa n'ukikima, mbese aho ngaho aho yabivugaga nyine avuga ati ni uko bimeze, baraza bakishabura bakitwaza icyo bashaka, natwe kugira ngo tube aha ngaha ni uko tubareka twivange muri ibyo byabo. Birumvikana uko abantu bakoraga gutyo bakaza bakishaburira igihugu umutungo bagomba kurwana ku banyagihugu bakawujyana mu bihugu byabo kujya kubaka ibihugu byabo, abo ngabo kubategaho ibisubizo ni ugutegeka. Ikindi kandi tutagomba kwirengagiza ni uko abo banyaburayi bakoronije ibihugu byinshi bya Afurika ndetse n'ibindi bihugu hirya no hino, abantu bava mu bihugu byabo bakajya mu bindi bihugu bakabikoroniza. Abo bantu baba bafite imitekerereze iteye ityo bakaza bakavoma umutungo karemano w'igihugu kimwe kibajyana iwabo, abo bantu kubahanga amaso ngo nibo bazadufasha mu bibazo by'iwacu ni uguta igihe. Ni uguta igihe. Nibaza rero ko Abanyarwanda amasumbu tumaze kubona menshi, tumaze kubona menshi ku buryo aho bigeze ni twe tugomba gukanguka tukishakira ibisubizo ku bibazo bitubabaje, naho gukomeza gutegereza kimuhana ngo kazi imvura ihise nta nubwo kazanara. Turebe ejo bundi habaye jenoside yibasiye ubwoko bw'Abatutsi, ayo mahanga twayumvise iyo jenoside yararangiye. Muri Kongo impunzi z'Abahutu zarishwe, zicwa nk'ibimonyo, zicwa n'ingabo zari zibonyine na Perezida Paul Kagame, amahanga aricecekera. Ndetse n'ubu hakozwe raporo ibyo bita ngo Martin's Report yakozwe n'umuryango w'abibumbye, nabyo byarakozwe, izo raporo zirangije zirabikwa ku buryo nta butabera bwigeze bubaho. Ayo mahanga rero akora cyo kuyahanga amaso ni uguta igihe. Ndetse na Kagame uyamyega yenda nuko nayamyega, ariko azi ko ku rundi ruhande ayareka agaharanira inyungu zayo. Iba imvugo ye yariyo ngiro nabyo byari kuba ari ikindi kintu. Ibyo rero avuga biriya nta naho bihuriye n'ibyo akora, kuko abamuzi bamukurikiranya hafi bazi neza ko icyo ashyira imbere ni inyungu z'abanyamahanga. Icyo ashyira imbere ntabwo ari inyungu z'Abanyarwanda, ashyira imbere inyungu z'abanyamahanga, agakurikizaho inyungu ze n'agatsiko n'agatsiko ke nta kindi. Kuba rero yakwishongora akageraho se biriya ni ibintu bageraho bagira kuri abanyamahanga bakavuga bati uriya tubabwira abaturage bacu kugira ngo batunze bumve ko twihagararaho, naho ubundi inyungu zanyu zizasubira zisagambe. Murakoze rero Bwana Ngarambe basubiza ijambo.
Ndagushimiye muvandimwe Six Berry Musanga Mfura, nongere nibutse yuko uri umunyamabanga mukuru wa w'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Turi kumwe kandi na Bwana Jonathan Musonera, akaba umunyamabanga mukuru wungirije w'ishyaka ryacu Rwanda Freedom Movement. Jonathan muvandimwe, rero niba ukomeje kunyumva nagira ngo nibutse gatoye yuko umuvandimwe wacu ari n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka Rwanda Freedom Movement yibukije ibintu bikomeye, ibintu bikomeye cyane, harimo n'amateka y'abanyagitugu. Yavuze urutonde ariko niba nakurikiye neza hari nanjye abona mwongeraho bakeya. Hari nk'umuturanyi wacu wahoze ari umuturanyi wacu Idi Amin Dada washyizweho na Bongereza n'Abanyayisiraeli, ariko mu by'ukuri bikaba nka bya wa bundi bavura ijisho. Ntabwo ari ubwoko gusa, kuko mu moko yose bose usanga bameze kimwe abanyagitugu. Wa wundi bavura ijisho akaribukanuza ukuntu Idi Amin Dada nyine yari asigaye akinisha cyane umwamikazi w'Ubwongereza, ndetse afata n'Abongereza bakamureka mu ngobyi. nkuko uribuka kandi mu mateka ibintu yakoreye abanyayisiraheli, bageze bakanamwivuna baje kubohoza indege ku kagambane ka Idi Amin yari yayoberejwe ku kibuga cya Entebbe. Ibyo si byo turi bugarukeho, nubwo gusa ni amateka twibutsa y'ibihugu byampatse, ibihugu byagiye bishyiraho abanyagitugu ariko bakanabigarukana. Nakuriya mbese Kagame ariho yishongora, wenda ashobora no gukora ibindi birenze aho ngaho, dore nubwo tumuziho ubwoba ntawamenya, kuko abanyagitugu benshi ni abanyabwoba, ariko ubwo bwoba bwabo basaza nabi bubakoresha ibizabakoraho, ibizabahitana. Undi munyagitugu nakongeraho muri ayo mateka, muvandimwe wacu Sixbe Musangamfura yavuze, harimo umunyagitugu Chausescu n'umugore we Helena, bakunze kunyibutsa cyane Kagame na Nyiramongi. Muzi ukuntu nabo amahanga by'umwihariko Occident, ibihugu by'uburengerazuba biriya Kagame nyine aho yikoma, byari byaramugize nyine nk'uko bimubyumwogeza byogeza Chausescu na Helena we, bari abantu nabo rwose bafite ubona bavuye kure cyane nka kuriya kwa Kagame na Nyiramongi, barabogeza barabazamura cyane, nabo bakora ibitangaza, bubaka n'ibintu bigusha igihugu, ibintu bihambaye. Hari ikizu kinini cyane bavuga ko inzu nini ku isi ari Pentagon, indi yari iyo bita Palais du Peuple yo muri Romania, harimo n'isenya, mbese baranasenyaga bihambaye nka biba bya Kagame. Iyo ngoma y'igitugu Chausescu, kuko Chausescu na Helena nayo barangiye bamena amaraso, ariko amenwa ku manywa y'ihangu, buri wese arabizi. Sibyo twifuriza u Rwanda rwacu, ariko igitugu kenshi gisiga igihugu iheruheru. Amateka rero tumaze kuyumva rwose, nongere nshimire umuvandimwe Sixbert Musangamfura. Gusa rero Jonathan, harimo abantu badukanye kandi ngo barize badukanye ngo ntitukarebe iby'amateka ngo tubyihurire, ngo abantu bajye ku rugamba ngo amateka ni mu bintu tukayavuga. Jonathan, ijambo ni ryawe, ni ruhuri inyuma.
Urakoze muvandimwe Joseph, ngushimire kandi nshimire na muvandimwe Sixbert mu kiganiro aduhaye. Bose amateka byose turimo tuvuga ni amateka, udashingiye ku mateka n'ibyo waba wubaka waba ukora ubusa, uvuze ngo amateka yibagirwe, kuko ibi byose ni amateka agenda yisubiramo, ahubwo yanayibukije uwo muvandimwe Sixbert aho yabajije Perezida Habyarimana muri 1991 cyangwa na kabiri, amubaza agiye kongera kwiyamamaza, undi akavuga ati ibyo ngibyo sijye uzabibaze abaturage nibo babisaba. None na Kagame niyo mvugo ubu ngubu arimo avuga ati bararinda bavuga iby'itegeko nshinga ngo nararihinduye ko ari abaturage babisabye. Urumva rero amateka yose dushobora kuyibagirwa, kuko utayanayamenye anubwo wamenya uko igihugu cyawe meza cyangwa uko ifiteye. Niyo mpamvu ababivuga bafite ibyo baba bashaka, wenda byabo bwite, naho uru rugamba turiho ni urugamba rukomeye, ni urugamba rushaka kugira ngo n'abari u Rwanda babanze basobanukirwe nyine n'ayo mateka, kuko ayo mateka niyo yatumye tuba turi mu buhunzi, tuba tuvuga ibyo tuvuga ubu ngubu kubera iki, kubera ubwicanyi bw'amareta yagiye ayobora u Rwanda, akagenda asiga yoretse abanyarwanda akabasiga mu buhunzi, kugeza uyu munsi wa none akaba ariyo mateka mabi tukiriho, kandi akagenda yisubiramo, ahora ateza intambara mu gihugu, intambara zigahitana abaturage ndetse zidasize n'abo bategeka igihugu. Kuri Kagame rero aho watangiye nyine iki kiganiro utubwira ko amateka cyangwa se uku kwiyamamaza kwa Kagame no kwiyimika kwe muri iryo kinamico ry'amatora mu byukuri iyo ubyitegereje neza usanga nta yandi mahitamo Kagame afite. Nta mahitamo yandi afite kubera ko yakoze ibyaha byinshi by'ubwicanyi birimo na jenoside nk'uko mubibona mu nyandiko zitandukanye cyangwa se mu miryango mpuzamahanga uko yagiye ibyandika ibyerekana no muri mapping report kugira ngo umuvandimwe wacu
ndakumva neza bwana Jonathan Musonera.
Nagira ngo rwose abadukurikiye basobanukirwe neza kuko ubu bwicanyi bwa Kagame ikintu cyonyine kibasha kumuha kumva ko atekanye ni ukwihisha mu butegetsi kuko ibi byaha n'ibyaha ndengakamere yakoreye Abanyarwanda ndetse n'abaturanyi ndetse aramuka bikorera n'abanyamahanga harimo abafanishi n'abafaransa ngo n'abatariyani aba bose bamuteze amaso azi ko arekuye ubutegetsi bamufata akajya mu buroko. Ikindi kigaragara muri izi mvugo ze rero noneho mubona yataka abamushyizeho yatangiye kubataka batuka n'abiyemera biragaragara ko abakangisha amabanga bafitanye. Muzi neza ko Kagame amaze kwica abaperezida duturanye bagera kuri bane niba nibeshye, yishe perezida Habyarimana, yica Karyamira, yica Mobutu, yica na Kabila pe Joseph uze kumfasha ngira ngo aba bose
ntabwo yishe mu butu ntarimo yaguye mu mahanga bamumenesheje, yishe Kabila Peri, yica Ntaryamira na Ndadaye bamuvugamo, yica Ntabyarimana birumvikana.
Urakoze cyane kukosora. Aba bose bari ku mutwe we kandi azi neza ko ayo mabanga ayafatanije n'abo ari matuka akabibakangisha rero ati murandekura ibi byose nzabivuga. Ni nayo mpamvu wumva avuga uko yishakiye ariko akirengagiza ko abo ngabo yishe nabo bakoranaga nabo uko bamuhaye ubwo buryo bwo kugira ngo abice ariko bazabuha n'undi nawe akamwica. Ahubwo turebe mu by'ukuri muri ibi bihe by'ubu mu butegetsi bwa Kagame urabona uko amahanga aracecetse, abaturage baracecetse, aramwihoreye mu gihugu abantu bafite ubwoba, natwe turamwuka igitutu. Amaherezo ni ayahe ko no mu bibazo biremereye cyane mu gihugu hari ibibazo bya ekonomi ku buryo abakozi ntibahembwa, yemwe ndetse numvise ko ngo n'abambasaderi hanze batarimo bamaze amezi atatu batahembwa. Maze rero ukibaza ndetse ibi bizarama igihe kingana iki, imyaka muri iyo myaka irindwi abari matuka kuko aribo bari bamutunze nibamuhagarikira imfashanyo bizagenda n'abari ku gihugu noneho inzara iravuga. Aha rero harimo ihurizo rikomeye cyane kuri Kagame, niyo mpamvu mubona yashyiritse noneho ubwoba bwo kubabwira uko ashatse kugira ngo mbere y'uko anavuga izi mvugo ku Banyamerika n'Abanyaburayi mu zimvugo za mushiki wabo uriya minisitiri w'ububanyi n'amahanga yari amaze iminsi akoresha mu gutuka abazungu n'abandi ngo bagomba kuba barashyizeho ingufu bagasanga rero bakwiye gukoresha iyi nzira y'iterabwoba ubwaya mabanga Kagame yibwira ko afitanye nabo badashobora kumurekura kubera ayo mabanga ya uyu Joseph wigeze kumbaza uti hari abagenzi bacu bamaze iminsi bavuga ngo tureke kuvuga amateka
barize amateka bakiga na filozofi
icyo ni ikibazo gikomeye cyane
nakaga
ikibazo gihari ni ikihe ni cy'uko mu by'ukuri bisa nk'aho ntacyo barusha uwo barwanya icyo bareba ni icyatuma bamukuraho bagafata ubutegetsi ntabwo icyo bareba ari akaga abanyarwanda barimo bamaze kuyiha imyaka cyangwa se ibibazo bafite kuko ibyo bibazo byose bituruka muri ayo mateka tutayize ngo tuyaganire ngo tuvuga gusa ngo abantu nibahaguruke ngo baze barwane bararwana bate abo mwajyana ku rugamba mufitanye uwuhe mwuka uretse kugenda bakarasana ubwabo abasigaye bakazabafata iri nta n'umwe usigaye aya mateka ni ngombwa ko tuyiga tukanagerageza gusobanurira abantu tubashije kumenya kugira ngo bidufashe kwiyubaka bidufashe guhinduka bidufashe kubakira urukundo kuko ntimushobora kujya ku rugamba mufite umwuka w'urwango mufite umwuka w'amacakubiri mufite umwuka w'amoko mufite umwuka w'uturere bitari byashira kugeza umunsi wa none aho abantu batinyuka kwihandagaza bahindura ibyabaye babiha urwango hagati yabo kuri abahutu n'abatutsi ibi rero bikaba ari akaga cyane kuri abo bantu bize ayo mateka bakiga filozofi ariko bakaba bavuga bati oya dushyire hasi muze muze turwanye maze ukibaza abo bahamagara ngo baze abo barwane nabo bande bararwana nande bararwanya iki mu by'ukuri nimba badashaka ko abantu basobanukirwa n'amateka basobanukirwa n'umwanzi uri imbere yabo uko ateye n'ayo mateka tujye tuba turi mu buhungi tuvuga nimba tuvuga ubu ngubu kwerekana n'uburyo haboneka umuti wakemura icyo kibazo nkaba rero muri make ntizinze kubera ko n'umwanya dufite ari mutoya naba mpagarariye aho ngaho
urakoze cyane nawe muvandimwe Jonathan nibutse ko uri umunyamabanga mukuru wungirije w'ishakwe Rwanda Freedom Movement muvandimwe rero Sixbert nagira ngo wongere ufate ijambo tuganire gato kuri ayo mateka ni igitangaza kubona abantu basomye ayo mateka bakaba barasomye barize na filozofi bavuga ngo amateka ngo ni ikintu kibi cyane cyonona urugamba nta kaga gusa aha ngaha naguha rwose za citation nkeya muri nyinshi uzi cyane kuko urayaza amateka wize byinshi uretse nayo wize kandi uzi byinshi cyane ku byabaye mu gihugu cyacu hari nk'umuntu ukomeye witwa Imesezera nakubwira kuko uramuzi wavuze ati un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir mu yandi magambo abaturage badafite ukwibuka badafite kumenya amateka yabo ni abaturage badafite ejo hazaza ndetse n'abanyarwanda hari umugani bakunze gucana ujya kumera gutyo bati umwana utarataramanye na se ntamenya umurage wa sekuru umuntu yashaka rwose abantu benshi na miterano nawe yarivuze miterano yavuze ibintu bimeze nk'ibyo ngiye bya Imisezi abitwa ba Eli Wiesel uzwi uriya wacitse ku icumu ry'abanazi nawe avuze ati un homme sans passé est plus pauvre qu'un homme sans avenir hari n'abahistorien abanyamateka nk'abitwa ba Mark Brock bavuze bati l'ignorance du passé ne se borne pas à nuire à la connaissance du présent elle compromet dans le présent l'action même ndetse ntiyonona gusa ejo hazaza n'ibyo kuri uwo munsi birangirika. Uwitwa Antoine Prost yaragize ati l'explication du passé se fonde sur les analogies avec le présent, mais elle nourrit à son tour l'explication du présent. Urumva ko avuga nk'uwo nguwo. Arongera avuga ati si nous voulons être des acteurs responsables de notre propre avenir, nous avons d'abord un devoir d'histoire. Murumva rero abo bantu bariho baba obscurantiste mu byukuri nabo batangiye gukora akazi nka karucagu bataragira iyo bagira. Ndumva hari icyo hari byinshi wabwira nta nzizo ngero ingero wundi nyinshi zivuga ko nyine utazi aho ava naho ajya ntashobora kuhamenya. Abantu rero bavuga bati nimuze tugende gusa batazi niyo bajya kuko batazi niyo bava. Nagira ngo mukanya nagira ngo ufate ijambo rwose ayo mateka tuyaganiho gatoya twihaniza abantu bashaka kuyobya abanyarwanda.
Ya murakoze bwana Ngarambe nanashinda kandi bwana Jonathan Musonera ku kwisesengura amaze gukora. Birumvikana ko abantu batazifata amateka ndetse ni ukuvuga iyo utazi iyo uva ibyo ushobora kumenya iyo ujya. Kubyirengagiza ni ukugenda ndetse umuntu atazigana niko gupfuka amaso umuntu akagenda gusa atazi ahakandagira atazi n'iyajya. Ndimo kuzirikana amateka amateka iyo bavuga amateka yisubiramo akunda kwisubiramo cyane cyane icyo baba bashaka kuvuga ni icyuzi cy'abantu bigendera gusa ntibite ku bintu noneho ugasanga bariho basubiramo ibyo ibyahise mu gihe cyashize aho kubikoramo amasomo ugasanga ari byo bariho basubiramo. Nko mu Rwanda urugero umuntu yatanga nk'ariya majwi Kagame abona mu matora 98 99 ku ijana ariya majwi niyo Habyarimana yagiraga mu matora yemerewe yagiraga ayo majwi muri 99 ndetse asatira ijana kugira ngo mu by'ukuri agaragaze ko abaturage bamukunda bakunzwe. Icyo bigaragaza ni uko umunyagitugu waba arwana n'umutima akaba afite ubutegetsi ariko atahawe n'abaturage akakoresha amayeri yose kugira ngo agaragaze ko n'utamutoye n'utagiye mu matora ko nawe yamutoye. Ariko iyo bitetse usanga umuntu ari uba yibeshye nkariya ni amateka ariwe yisubiraho cyane cyane ibintu byinshi cyane twari duhari ku kigo cy'intambara y'inkotanyi ku rugamba ikigeza njyewe na Kagame. Icyo gihe byinshi byagabaga ku butegetsi bwari buriho ubungubu birabikora cyane cyane ayo matora 98 ku ijana 99 ku ijana ibintu by'umuganda ibintu nk'ibyo byose byagiye bigaruka kubera ko ya mateka yagabaga niyo bagezemo niyo bariho basubiramo. Kwirengagiza n'amateka urayirengagiza ariko yo nta kwirengagiza. Ikindi kandi na bya bindi mu Rwanda bavuga bati uwanditse ntakurura cyangwa se ngo bumwirukanye ikindi gihugu ntacyambara umugoma nabyo ni ukuri. Ntabwo igihugu wakigira kamera ntabyiname ngo ugikoreshe uko ushaka ukigire icyo ushaka ngo noneho bizakomeze nawe kizaguha amahoro. Bigeraho rwose igihugu kikagwishitura ndetse n'abaturage bakakwamagana bati uramenye ibi ngibi gukora ntabwo ari byo twari dutumye. Mbona rero ibyo tubona iwacu mu Rwanda n'ukuntu Perezida Paul Kagame aryohewe n'ubutegetsi akagundira agashaka kubigumana mpaka apfuye. Mbona kuzarangiza ubutegetsi kwe kuzaba kubi cyane. Nahoze nganira n'abazungu bo mu gihe twavugana mu cyumweru gishize nawe avuga ati mbona mu gihugu cy'u Rwanda mbese iyi ngoma izarangira nabi hazameneka amaraso. Ahubwo yarambazaga ati se ubona amaraso azameneka angana iki ugereranije n'amaraso yagiye ameneka. Namaje niteguye amaraso yagiye ameneka uvuga na ryari uravuga ati nka za rucunshu uravuga ati nka 1959 uravuga ati muri 1994 uravuga ati muri 1998 amaraso y'impunzi zatikiye muri Congo uravuga ayahe maraso ati ayo yose ndamubwira nti nta wabigereranya ngo avuge ngo hagafashe amaraso angana gutya ariko ikigaragara ni uko umugaga ufashe akaboko kafashe ingoma kakagihundira kuriya bikamera nk'ikimata ntabwo kazarekura batagakojejeho umugira ushyushye cyangwa se ngo bagace ntabwo kazarekura birumvikana rero ko ari izo ntore hari n'abandi bose birirwa babyina mu rwanda kera rero babyita ngo kubyina satani yonsa abantu birirwa babyina biriya birumvikana ko abo bose batarwanira gushira kugira ngo bwa butegetsi bw'abakamiye cyangwa se bwa butegetsi bwabitiriye bagerageze kuburengera icyumvikana ni uko amaraso azameneka yumvise rero n'ubu nawe kandi umuntu uturuka mu gihugu gifasha u rwanda cyane mu bihugu byafashije kagame kuva atarafata n'ubutegetsi kugeza abufashe nyuma yaho ni igihugu cyagiye kimurwanaho aho rwabaga rukomeye hose kimuha ubuvugizi kimuha amafaranga kimuha kimuha hirya no hino yabaga yageze ahakomeye kuba rero nabo bavuga bati turabona uko bimeze ubu butegetsi butazabaho mu mahoro birumvikana ko icyo ni ikimenyetso gikomeye cyane kandi birumvikana niba muri 90 abanyarwanda bari barahize ishyanga baravuze bati kugira ngo dusubire mu gihugu cyacu tugomba gufata intwaro tugataha birumvikana ko n'abandi banyarwanda bari ishyanga n'abandi banyarwanda bari ku ngoyi nabo ubwabo bazatekereza ingamba zishobora gutuma basubira mu gihugu cyabo ingamba zishobora gutuma bagira uburenganzira bungana n'ubwa buri wese mu gihugu cyabo icyo gihe rero birumvikana ko ingorane zizaba nyinshi birumvikana ko amaraso azameneka mu gihugu bikaba rero ari ikibazo gikomeye cyane kwirengagiza amateka urayirengagiza ariko yo nta kwirengagiza yo amateka ubwayo nta kwirengagiza kugira ngo bwana Jonathan Nsomera ijambo dukomeze tuganire ndumva Jonathan Nsomera adafata ijambo ndagira ngo rero bakundi ba radiyo ishakwe mbifurize umugoroba mwiza ndabashimira ko twafatanyije muri iki kiganiro mbibutsa ko twari kumwe na bwana Joseph Ngarambe umukuru wa radiyo ishakwe akaba ashinzwe itumanaho mu itangazamakuru mu ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement twari kumwe kandi na bwana Jonathan Nsomera umunyamabanga wungirije ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement nanjye ndi Kigeri Musangamfura mbashimire ko mwabanye natwe muri iki kiganiro muraharyana murakoze tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ubwo turabararike murakoze.